voyo yeveleli tu kwimbila go twisungo avoyo otiri twimba otisungo tirichiwa akwetu tuyongola hati otiri tupapi otundaka twochichiwa.